Mina ngingowamakhosi, inzalo yelanga, injulo yolwandle, umoya ongalawulwa, umfula ohlambulukile, ihlo lemvelo, unyama ongenamphetho, imfihlo yasemandulo, imfihlo yamathongo omhlaba. Gimi lapho izikhathi siqala khona. Ngiphefumula lapho imvelo ikhuluma khona. Angiyona imfihlo efihlwayo. Ngiyisikhumbuzo salokho okungasoze kwashabalala. Ngisibane sezulu, isibane semvelaphi yakwantu. Insimbi engagobi, insimbi enamalangabi. Isibeletho sikanomkhubulwane, inhlanyelo yothando. Umoya okuthula, umoya.